Mwaki Doshi the rapper.
What?
Longside Masakari.
Tell them boy.
Beautiful ladies out there, this a dedication to you. Are you ready?
Sexy show this in the
Lego.
Sexy show this in the Lego. Lego.
Pele. Lego. Na 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 na. Oh.
Hey.
Pele. Come on. Lego. Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them wanna itaji mtu so?
Go.
Kama una do we chapala. Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them wanna itaji mtu so?
Go.
Kama una do we chapala.
Huyu dem minya kwa aminya wengi wana mzi minya wacha kumpara minya mwanangu taumia kama huna doka akando usipatwe na skendo mtahani twa mjua kama tawila
juu
akipita kila msevo upanda juu ni kama moto akipita juu mpate joto taatizo achagui ngeli ama man ukienda obye obye zima utafeli hadi man iko high kama hot take the vibuka bali majibu yake ni makali yanakata kama kisu kiikali. Huyu done legi so mimu high class kushinda demu wakolo kemu chagi lazimu pande ngazi kubadili meenendo na mavazi
choto figa nana kitembea nazungusha wana ume wana mpata kama mkia ama kweli Masakari nyumba nzuri kosi cho Lego.
Who you them?
Hey. Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them wana itaji mtu so
go.
Kama una do we chapala.
Ba.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them wana itaji mtu so
go.
Kama una do we chapala.
Oh yes, kiss kia mwaki doshi ndo o mimi aka young dollar siyo pamba na flossi kuwa nami usipatwe na mikosi kama ni mali na magari yote nitakupa ili mbradi uwe wangu maidia kama sitobadilisha nia una umbo nzuri lenye mvuto kuvutia ndiyo mana unaweka kila rika la vijana kwenye mbio na bahadhi ya wanabaki na vilio unguza wasiwasi kama mwasi ni kabidhi ya kumboni kama sito tupa mtoni nitakupa haki zote za nyumbani hadi chumbani sina taasubi ya kiume mwana mke nitabia ila nafahamu pia manu kato nachangia nitakununu liya vipodozi ila ina baby ukipenda pia kwa mikono paka ina shukuru mola mimi ndo mume.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them wana itaji mtu so
go.
Kama una do we chapala.
Ba.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them wana itaji mtu so
go.
Kama una do we chapala.
Oh, baby, umbika zaidi ya malikia kila ukipita moyoni na uminya haki ya nani sijuti kuwa nawe duniani bila we maishani siwezani nashukuru umekuwa wangu mwana mali wa alali kilichobaki tuwalike familia waje waje na kunikabidhi wangu mwana mwali si mwingine ila we malikia mwenye mani katatumikia wembo wako kila siku unazidi nivutia akilini mawazoni hadi kitandani una meta meta kama nyota kwenye anga natumai wanga wanajaribu kunitenganisha lakini hapa wamekula ili penzi kukutoka kwa mola nashukuru amenipusha na azao la awama wanake irekomeni visha pete kwa sababu tupendana kama chanda na pete wendo wangu bebe.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them wana itaji mtu so
go.
Kama una do we chapala.
Ba.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them?
Hey.
Who you them wana itaji mtu so
go.
Kama una do we chapala.
Ba.
Yo. Mwaki Doshi the rapper, Masakari the producer, Real Studio, Radius Entertainment. Cheche boy, give them my five. Is Mwaki Doshi on the headphones. I'll see you. Lego.